Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho ku rubuga rwa internet mwadusanga kuri www.radio.com. Mwironeza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuhuza, mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, Cornelius ni umfasha mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha ni umfasha kwegeranya iki kiganiro. Mwironeza nshuti mwese, muduteze amatwi. Muri iki gihe isi ikomeje ubukangurambaga buzamara iminsi 16 ku kibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa, Ijwi rya Amerika rikomeje kubagezaho ibiganiro bitandukanye kuri iyi ngingo. Ubukangurambaga bwatangiye mu cyumweru gishize tariki ya 25, bukazarangira tariki ya 10 z'ukwezi kwa 12, kwezi tuzatangira ku munsi w'ejo. Urugero, mu Rwanda havugwamo ko anyuranye ihohoterwa rikorerwa abari n'abategarugori, ariko ubwoko bufata umwanya wa mbere kuri iryo hohoterwa ni ubushingiye ku gitsina, gukubita uwo mwashakanye ndetse no guhoza ku nkeke uwo mwashakanye. Nta bushakashatsi burakorwa ngo hagaragazwe uko ayo mahohoterwa arutana, ariko irishingiye ku gitsina niryo rimaze igihe rigaragazwa nk'iribangamiye umuryango nyarwanda. Mu kiganiro cya none twabatumiriye Madame Consolé Mukagasangwa, uyu ayobora umuryango Irere Urere. Ni umuryango ufasha abantu bagiye bahura n'ibibazo bishingiye ku miryango, babaha ubujyanama hagamijwe guteza imbere imibanire myiza, ndetse batanga n'ubujyanama mu bindi bintu bitandukanye. Kuri telefoni kuva mu Rwanda ndi kumwe na Madame Consolé Mukagasangwa, ikaze cyane mu kiganiro muri sanga ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Rwema.
Urakoze nawe kuba watuboneye akanya. Mbere na mbere Madame Mukagasangwa, ku bantu batazi uyu muryango wanyu Irere Urere, bivuze iki n'umuryango ukora iki mu magambo make cyane?
Ego murakoze. Mbere yenda yuko mbabwira umuryango reka nanjye ndi Burundi, ndi umugore kandi ndi umubyeyi, ufite abana batatu n'umugabo. Ndi umuyobozi mukuru wa Irerurere nk'uko mubivuze. Irerurere ni umuryango utari uwa leta ugamije kurwanya amakimbirane no kubaka amahoro arambye mu muryango. Ndi kandi umwanditsi w'ibitabo bivuga ku mibereho n'imibanire by'abantu. Ndi umutoza w'intore utoza ishyaka ry'u Rwanda gukunda igihugu no gukunda umurimo, ndetse na kirazira biranga umuco w'u Rwanda. Ndi kandi muri komite nyobozi mu nama y'igihugu y'abagore mu rwego rw'igihugu n'umukorerabushake. Ubu ndi kandi umukandida depite mu nteko ishinga amategeko y'Afurika y'Uburasirazuba. Murakoze Edirwema. Hanyuma Irerurere nk'uko nabigarutseho nyine ni umuryango utari uwa leta ugamije kurwanya amakimbirane no kubaka amahoro arambye mu muryango. Hitabwa ku bintu bikurikira. Sinzi niba nahita mbivuga muri rusange cyangwa se mbabwiye muri make.
Bitubwire muri make hanyuma turaza kugenda tubigarukaho uko ikiganiro gikomeza, wenda n'abantu bakubaza ibibazo ushobora kugenda usobanura zimwe mu ngingo cyangwa se bimwe mu mwibandaho cyane cyane, ariko muri aka kanya yagezeho bivuge mu ncamake.
Murakoze Girwema. Irerurere ni umuryango utari uwa leta nk'uko nari mbivuze, ukora ubujyanama bw'abashakanye bafitanye ibibazo, ni ukuvuga bafitanye amakimbirane. Ukora kandi ubujyanama ku bashakanye badafite amakimbirane mu rwego rwo kuyakumira, birumvikana. Ibindi bikorwa dukora ni ubujyanama ku bifuza gushinga ingo kugira ngo bazagire ingo nziza, batangire kwitoza nyine kubaka ingo z'amahoro. Dukora kandi ubujyanama ku miryango igana ubutane, ni ukuvuga jadiva. Aha kandi hakaba hanategurwa gahunda ihamye kuri iki cyiciro, kubera yuko byagaragaye ko ubutane hagati y'abashakanye ugira ingaruka zikomeye, ndetse tutatinya kuvuga ko ari abana bavuka muri uwo muryango bagira ibibazo bikomeye by'ihungabana bituruka yuko iyo umugabo n'umugore batandukanye. Usanga abana baherera ku ruhande rumwe, ugasanga ntabwo bitabwaho, babona urukundo rwa kibyeyi ku mpande zombi. Dukora kandi ubujyanama ku bana baterwa inda z'imburagihe. Aha ngaha tubaha ibiganiro ndetse n'amahugurwa, ndetse n'ababyeyi babo, kuko abo bana iyo batewe inda usanga byagaragaye ko umuryango utangira kubata cyangwa se kubareba nabi, muri icyo gihe ntabwo bimenyerewe. Ubwo rero tukabaha amahugurwa kugira ngo biyakire, ndetse n'ababyeyi babo kugira ngo bagerageze kubakira. Tukabakorera counseling kandi tukabafasha no gusubira mu buzima busanzwe, tubakorera ubuvugizi.
Urakoze cyane.
Hariho kandi gushinga le club z'umuco w'amahoro mu mashuri, nabyo ni ibyo dukora. Tugatanga kandi amahugurwa ku babyifuza, tubaha n'imfashanyigisho, haba imiryango itari iya leta cyangwa se abantu ku giti cyabo. Dukora kandi ubujyana mu busanzwe mu mibereho n'imibanire y'abantu, aho abantu bashobora kuba bagiranye ibibazo yenda nani kubafana tukagerageza kubunga. Ndumva muri make ibikorwa tugenda dukora biragaruka muri uwo mujyo ibyigana.
Uwo mujyo rero niwo nshaka kugarukaho cyane cyane ku bijyanye n'amakimbirane mugerageza gufasha imiryango guhoshya muyiha ubwo bujyanama ajyanye cyangwa se ayo makimbirane afite aho ahuriye n'ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa anganate.
Ntabwo twavuga yenda ngo twakoze ubushakashatsi bwimbitse, ariko ikiriho ni uko usanga amakimbirane yose abayeho usanga ingaruka ziraza kugaruka cyane ku bagore n'abana. Nimba umuryango utabanye neza ugasanga yenda zifata urugero, umugabo n'umugore ntibabanye, barabana mu makimbirane, byanga bikunda hari gusha gusanga umugabo yataye urugo yigendeye urugo umugore n'abana barasigara ariho bagerwaho n'ingaruka zikomeye niba urugo umugabo n'umugore batabanye neza umugabo ugasanga arataha nijoro ararwana arakora ibikorwa nyine bigayitse nta bandi bo kubigiriramo ibyahago nimba ariko ntavuga cyangwa se ingaruka zizira ni ku bagabo ni ku mugore n'abana kandi ufata urugero umugabo niba arwana mu rugo uzasanga abana nibajya ku ishuri niba atashye barihinda ntabwo bari buryame neza ntababone ibyo kubatunga ntabwo babona sikurufi ni ibintu bigaragara yuko byagenda kose iyo amakimbirane aramutse ageze mu muryango ubigiriramo ibibazo bikomeye buri gihe n'umugore n'umwana
hanyuma se mu bushakashatsi mukora n'igihe mumaze mubikoramo ibyo ari byo byose mubifiteho ubumenyi buhagije imvano z'ayo makimbirane ni izihe mu magambo make
murakoze imvano z'amakimbirane aba mu rugo akenshi usanga biva uko abantu baba barashakanye umugabo n'umugore niba bashakanye niba banze kwitegura byimbitse bihagije uzasanga bagiye mu rugo ariko umwe azanye kamere ye undi azanye imyitwarire ye hari uko yafataga ibintu hari uburyo yabagaho ubwo bumenyi bwose bukeya bwo kwinjira mu rugo usanga ni intandaro ikomeye yo kugira ngo amakimbirane aze mu rugo icya kabiri hari aho usanga amakimbirane aturuka ku bukene ubukene bw'abashakanye niba bafite ikibazo ntibacyumve kimwe ushobora gusanga aho naho havuyemo intandaro y'amakimbirane hariho kandi amakimbirane akomoka mu mikoreshereze mibi y'umutungo aha twatanga urugero niba umugabo akunda guhisha umugore cyangwa se ugasanga amafaranga abonye arayakoresha bitumvikanyweho aha naho usanga havamo intandaro yo gukimbirana hari n'ahandi usanga uyu munsi urubyiruko na rwo rurahura n'ibintu bikomeye se yabaye umudugudu binyuranye n'umuco ugasanga n'abantu ubwabo hari igihe bashobora kuba intandaro y'amakimbirane ni byinshi umuntu ashobora no kutabivuga ngo abirangize ariko muri makeya izo dusanga ari intandaro z'amakimbirane aba hagati y'abashakanye
turabigarukaho mu kanya ariko mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko dufite abakunzi b'ijwi rya Amerika hirya no hino nabo bifuza kugira ibyo bababaza reka duhere kuri Jean Claude Ninina hazwe wiriwe neza
mwiriwe neza
uri hehe
ndani Kigali
ikibazo cya
ikibazo cyanjye kiragira kiti mbega abahungu bo ntibakorerwa ihohoterwa ko mbona nabo mutababuzeho
mbere y'uko ukomeza nuko turimo turaganira ahanini kuri iyi minsi 16 y'ubukangurambaga ku ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa
ubuyobozi ihohoterwa ry'abagabo ryo n'abahungu ntabwo mwabisuzuma
baza ikibazo cyawe wenda madame Console Mukagasango araza kugikusubiza
ya narimo mvuga ngo iryo hohoterwa naryo ry'abagabo n'abasore naryo rirahari cyane cyane kuri aba bavuga ngo ni abatinganyi rero nabyo babyigaho bakareba inama babaha kugira ngo mbese nabo batazajya bisanga muri icyo kintu ikindi iyindi nama nanjye numva natanga wenda ku bantu baba bubatse ingo nanjye nigeze gukorera mu rugo rw'amakimbirane usanga akenshi umugore hari igihe aba atumvira uwo mugabo ugasanga umugabo nawe ntiyemera kuyoborwa n'uwo mugore nkumva rero abagore nabo bakwiriye kumenya imvugo babwira abagabo babo twifashishije bibiliya iravuga ngo kuvuga neza ngo guhosha uburakari niba umugabo yazamutse hejuru umugore nawe akajya hasi mbese akavuga neza akamuvugisha neza icyo kintu nacyo cyazajya kirinda rimwe na rimwe amakimbirane kubera umugabo nawe abashaka ko adategekwa n'umugore murumva rero ibyo bintu nabyo rwose abagore bajye bareba bigenzure mu mivugire no mu migendere bajye bumvira abagabo yewe n'abagabo nabo hari igihe bataba ari shasha ugasanga umugabo nawe amafaranga yose yahaye isigara arayanywereye uwo mugabo nawe nyine n'umwe baba bita mu kigwaje yumve nyine abagabo nabo bajye bareba muri uyu rugo rwiza baravuga ngo ni ijuru rito umwana we mugihe tugirire neza rero murakoze cyane ndumva ari ibyo bitekerezo hanyuma wenda ku bakobwa nabwo abakobwa nabo ndumva kwirinda ihohoterwa akenshi abakobwa nabo hari igihe baba babigezemo uruhare kuko umukobwa nanyura imbere y'uriya mugabo cyangwa se y'uriya musore ari kwinywera akanzoga ke cyangwa se ari kunywa ari kwinywera ku gatabi ke akanyura na ya mini intege ari intege yunama ikaresi ikaboneka ubwo se urumva bazareka kumwohotera munsubize rwose munsubize ndumva ibyo bintu nanjye nashaka kubibazaho
urakoze
umukobwa yanyuze kuri abo bantu bazareka kumuhohotera
urakoze cyane nihimbazwe Jean Claude madame Consolé Mukagasangwa mukanya twari tukubuze kuri telefone ariko ibibazo bya Jean Claude ahanini byibanze ku bijyanye nuko hari ikibazo cy'uko n'abagabo bakorerwa ihohoterwa ndetse agasaba abagore kujya bagabanya imivugire yabo iyo bavugana n'abagabo akibaza niba abo bagabo nabo mubakorera ubukangurambaga cyangwa se mubaha n'ubwo bujyanama nanone agaruka ku cyo kuvuga ku bijyanye n'imyambarire avuga ko rimwe na rimwe ishobora kuba imvano y'abagore guhohoterwa cyangwa se no gufatwa ku ngufu mu magambo make cyane dufite abandi bantu benshi kuri telefone
yego murakoze ndemeranya nawe kandi ngenda nuko twagarutse nta n'umwanya urahambuye twabonye wo kujya kuva mu zingo ibikorwa byinshi dukora ariko iyo tuvuze abashakanye ntabwo tuba tuvuze umugore gusa nta n'ubwo ndemeranya nawe ko hari n'abagore bashobora guhohotera abagabo babo kandi abo nabo ntabwo twabareka ahari tubibuze kujya no kuri gahunda nyinshi dutegura ari bwisangemo ari bubonemo ibisubizo ariko nibyo koko n'abagabo harimo abahohoterwa kandi iyo dusanze ikibazo kimeze gutyo ni ukuvuga ngo ubujyanama tubugira umugore nawe akamenya uko yitwara usibye ko muri rusange iyo usanze hari ihohoterwa ryabaye umuntu wese aba rifitemo uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi bushobora kuba uruhare rutangana ariko burya buri wese aba afitemo uruhare nubwo atanze urugero avuga ati hari uburyo abagore bavuga ntabwo yenda yatubwiye uko umuntu yakagombye kubavuga ariko no kugira ngo buriya abantu bazarwane iyo ukoze ubushakashatsi cyangwa se ugakora igenzura hari uko biba byatangiye gahoro gahoro ugasanga rero inkuba ebyiri iyo zigiye mu kirere uko bigenda kose ziri bwase zirimo ariko navuga mu kinyarwanda ibyo mbivugamo neza rero ntabwo bivuze yuko twavuze ku mugore adashobora kugira ihohoterwa ku mugabo we rero iyo bigaragaye yuko hari umugabo wahohotewe nawe turamwakira tukamugira inama ariko kandi tutaretse n'uwo mugore kugira ngo ahindure imyitwarire agire imyitwarire iboneye ihesha agaciro nk'uko tugenda tubigarukaho hanyuma icyo bijyanye no kuvuga imyambarire ntabwo twavuga ngo imyambarire byatuma abantu bawufata ku ngufu kuko wowe wavuze ngo wakuruwe n'imyambarire utuma ufata ku ngufu umuntu kereka uri itungo kereka uri igisimba nubwo n'imyambarire tujya tuvuga yuko ni umuco bavuga ngo ni umutoza utoza indangagaciro n'umuco by'u Rwanda ni byiza ko umugore yambara akikwiza ariko kandi n'utambaye ngo yikwize ntabwo agomba gufatwa ku ngufu
ibyo rero n'ubujyanama bwo myitwarire myiza turayigira igendanye n'ubupfura n'umuco, ariko rero ntabwo nashyigikira yuko umuntu kumufata ku ngufu bikururwa n'uko yambaye.
Urakoze cyane.
Bivuga ngo abantu bose n'ibiyubashye.
Gake cyane ubwo bujyanama iyo mubukorera uwakoze ihohoterwa cyangwa se uwarikorewe cyangwa se bombi?
Ubundi nk'iyo dukora ubujyanama hagati y'abashakanye bisaba yuko twakompanya umuntu ku giti cye, umugabo we, ubwo tuba twamenye ikibazo aho kibi, tugafata umwanya wo kuganira n'umugabo, tugafata umwanya wo kuganira n'umugore, nyuma tukazagira igihe cyo kubahuza. Hanyuma aho twasanze, erega buriya baburanye ari babiri, umwe aba yisanganye. Buriya umuntu ashobora kuvuga ngo ni njyewe ukorerwa ihohoterwa, ariko wajya mwicukumbura, wagenzura, ugasanga bigaragaye ko wavugaga ko ahohoterwa atari we wahohoteye. Hanyuma ukabafasha bombi, ikiza ntabwo wabashyiraho ngaho uvuge ngo ni nko mu nteko, uvuge ngo buri wese navuga ikibazo cye, uganira n'umwe ku giti cye, ukaganira n'undi ku giti cye, hanyuma ukaza kubahuza wamenye aho ikibazo kiri, ukabagerageza kubereka ikibazo aho kiri. Nk'uko bavuga ngo burya ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka, ukamufasha nyine muri uwo mujyo. Murakoze cyane.
Urakoze cyane Madame Consolée Mukagasangwa. Kuri telefoni dufite na Poncier Kwitonda wiriwe neza. Poncier, uranyumva?
Hello?
Uranyumva?
Ndakumva.
Uri hehe?
Ndi Karusi mu Burundi.
Ikibazo cyawe ni hano ni ku Ijwi ry'Amerika.
Ego ndaramukije umutima hamwe n'abarundi bose ariko barakurikirana Radio Ijwi ry'Amerika. Aya makibazo cya mbere nabanza guserekeza ku mutumire. Mbega ko numva haba hariho ubwo runani ruba rujejure ako gateka n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, hari hari ku gitsina gore.
Ndakumva.
Yego. Yego nariko ndagerageza ikibazo ku mutumire ko ubwo runani ruba ruhaye rwerekeye uraba gateka abakenyezi n'akabigenda. Mbega aho bahayeho urundi ruhare ruri ku ruhande bakorana ngo bageze kureba ihohoterwa ry'abagabo, erega n'abagabo nabo nyine hari usanga bari kubakorera ihohoterwa. Afite ni ukuvuga umukenyezi amaze kumva yuko afite ubwigenge tukarema ubwana bw'umugabo, erega ntibiba bikibaye nk'uko byari bimeze mbere, ubu bikaba bihinduka. Tugiye kurara na civilisation
Poncier, icyo kibazo umutumirwa yaramaze kugikemura avuga ko ubwo bukangurambaga n'ubujyanama bukorerwa abagabo nabwo babukora kandi babwitaho.
Gufasha ni byiza cyane, ubwo bukangurambaga bukwiye gukwira hose bugashyikira no mu cyaro, kuko mu cyaro usanga aribwo abakenyezi nyine mu cyaro ibyo batabizi, niyo byoshika atabimenyeyo nk'ayo kuyitura.
Urakoze cyane Poncier mu gihugu cy'u Burundi. Reka dufate na Batiri wiriwe neza. Wiriwe?
Niwe.
Yego, uri hehe?
Mukare ka Gisagara.
Ikibazo cyawe
n'inyunganizi ntanga. Ihohoterwa mu cyaro riba ririho ku bari n'abategarugori, ariko bakagira ipfunwe ryo kubivuga kubera ko nta mahugurwa baba bahuye nayo, biba bihari ariko bakavuga ati se nindi vuga ndabubwira abandi abagore bagenzi bange baranseka.
Madamu Mukagasangwa, ibyo yari akomojeho ibijyanye n'uko hari abagore bahura n'ihohoterwa ariko bakagira ipfunwe cyangwa se ubwoba bwo kubivuga, icyo gihe abo bantu nk'abo mubagira izena?
Okay, wakoze Edi. Nibyo koko hari abagore badufite cyangwa badutinya kuvuga ibibazo baba bahuye nabyo, bigendeye ku muco uvuga teke urugo rwanjye ndishyira ahabona bigende bite cyangwa se ugasanga umugabo nyine n'ubutunzi urugo wenda nta mushobozi afite kandi navuga umugabo aramusiga mu rugo musigane n'abana byayo ntibikoze kumva kwihoterwa kenshi iyo byageze ubukana bigaruka ku bagore icyo gihe rero ntacyo twavuga kindi kibyo kugira inama abo bagore kuko ihohoterwa iyo ritabije rishobora kuva mu rugo umuntu nimba yatangiye aragusubisa uraceceka uragira gute nta n'ubwo ushobora wakirengera nta n'ubwo ushobora kumenya uburyo wategera inzego zifashe ejo ejo bundi biba bishobora kuvamo urupfu abo rero haracyari inzira haracyari inzira iracyari ndende mu kubegera no kubigisha kugira ngo bashobore kumenya kuvuga ibibazo bahura nabyo nta n'ubwo ari ngombwa rejya kwivuga nabi nta n'ubwo ari ngombwa rejya kwigira kukarubanda nk'uko bivuga cyane abantu baba barahuye ari bakure bazi buriya kubaka nimba bibananiye uburyo bwiza tunabagira n'inama niba bibananiye bashobora kwicara ari babiri bakavuga bati umurongo twari twarihaye turabona utunaniye reka dufate undi murongo bakaba ndetse bagera no ku rwego rwo gutandukana ariko bagatandukana neza ntibatandukane kwa kundi ngo bavuge ko babe abanzi aho umwe atiye undi abe yahacisha umuriro usange barahimanirwa ku bana nk'aho abana b'ababyeyi babibasabye usange umugabo aragiye ntazongera kureba inyuma ngo arebe abana be umugore se nabo nabonye basigaye bagira gutya akaba yatse urugo akaba ariwe ugenda abana bagasigarana na papa wabo ni ibintu ubona bitari bitaryoshye bitaryoshye mbariko mvuga icyo rero tugira inama abantu ni uko bo bombi nk'uko baba bahuye bareka ibyo bafite cyane bakabiha bakabyima agaciro cyane ko iyo nasubiye inyuma ngendana n'abantu benshi hari abo usanga baratandukanye ariko bakongera bakihuza bakabana ni ukuvuga ngo akenshi rero haba hajemo kuvuka ugasanga abantu batandukanye ariko batabitekerejeho kandi turi bubigarukeho muri gahunda duteganya y'uko dushaka kuzashyiraho ikigo igihe tuzaba twabonye abafatanyabikorwa cyangwa abaterankunga aho abantu bajya mbere y'uko batandukana bagatekereza bakaganira bagafashwa kwiyunga bitaba bishobotse ko biyunga ariko nibura bamenye neza bafashe umurongo w'uburyo bagomba kuzatwara kuzabana n'abana babo bagomba kuzatwara imiryango yabo bakaba batandukana gikirimo ariko atari ngombwa ko naho anyuze ahacisha umuriro ibyo rero tubisaba ko abashakanye nyine buri wese yagombye kumenya uruhare rwe mu makimbirane ari mu muryango wabo hanyuma akagira uburyo yahagaze ku nzego nyinshi imiryango itari iya leta babasanga bakabaganiriza n'imiryango ya leta abayobozi bose babegereye abaturage hari inzego dufite inzego z'abagore baba babagira inama ariko nko kugira ngo azagere ku rwego umwe yica undi kuko ngende mbivuga nk'umusayikoloji ariko n'umusosiyologi ni ukuvuga ufite egisperiyanse ihagije buriya uko amakimbirane ugenda uyabika agera aho akazakinguka ariko agakinguka nabi ariko ushobora gusanga umuntu uzisha undi atabishakaga ari wa mujinya yagiye ahembera ibintu atigeze avuga byagaragara bikahabya nabi ubwo rero ni ukugira inama abo bagore kugira ngo bamenye kuvuga ku gihe ibibazo bahura nabyo babifite neza ku mpamvu yose gushwana kwiyaho ibintu nk'ibi ariko bikorwe neza ku buryo ndetse bidahungabanya n'abana yenda turi bugere ku kintu abantu bakoresha nabi imbuga nkoranyambaga basanga umuntu yagiye ku karubanda yasereje uwo bashakaga yivuze icyari n'ibyo atari ishoboka n'ibidashoboka atazi ibyo kuri gusiga amateka atazi yuko ari kubaka ikintu kizavugwaho n'uzavuka ryari akagisanga cyangwa umwana w'ukiri mutoya akavuga ati ibintu iwacu bakoze ntabwo ari ibintu bisanzwe ibintu gato na mama bakoze ni ibintu biteye ubwoba n'isoni
urakoze cyane madamu Mukagasangwa kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi ry'Amerika David wiriwe neza
wiriwe neza ijwi ry'Amerika
uri hehe
nitwa David Nsengimana ndi mu karere ka Nyagatare mu ntiburasirazuba
ikibazo cyawe magambo make
mbere na mbere ndashima umutumirwa no ku nsanganyamatsiko nziza mamwadu uteguriye
murakoze
insanganyamatsiko nziza yari ikwiriye rwose mbo rero igitekerezo cyanjye mfite ndashima cyane kuko kubigendanye no kurwanya ihohoterwa hari bimwe byagiye bigerwaho nk'urugero nko mu mashuri abanza yisumbuye hari amaclubs agenda ashingwa ashinzwe kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose rero ndumva ni nk'ingamba nziza leta iba yarashyizeho kugira ngo mu by'ukuri turandure burundu ihohoterwa aho riva rikagera nkashima cyane cyane bamwe hari imiryango nterankunga ikunda kubigiramo uruhare hari imiryango itegamiye kuri leta NGO zitandukanye so rero nkatwe nk'abenegihugu abantu runaka biradushimisha cyane kuko iyo baba mu gihugu kitarimo ihohoterwa biragushimisha nawe rero
uhina
nashimaga rwose uburyo iki tugenda tugera ku ntambwe nziza bitewe n'uko buri muntu uwo ari we wese yamaze kumva neza agaciro ko kurwanya ihohoterwa kuba mu gihugu nta muntu kubangamiye ni byiza rwose
urakoze cyane
urashima cyane rwose
urakoze David byawe byarugushima reka dufate na Alexi wirwe neza
mirewe
uri hehe
ndi Kigali mu Rwanda mu murenge wa Mbera
ikibazo cyawe
nagiraga ngo nshimire umutumirwa wacu mwadutumiriye nshimire by'umwihariko namwe abanyamakuru mwa mwatekereje kugira ngo tuwusangize ku bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina nta gitekerezo cyanjye nagomba gutanga muri iki kiganiro ni uko leta yacu y'u Rwanda yakoze uko bishoboka ikora uko bishoboka uko bishobotse kose kugira ngo irwanye ihohoterwa rishingiye ku gitsina ugasanga hariho imiryango bagashinga n'amakarabu ashinzwe kurwanya iryo hohoterwa bigisha abantu bitandukanye ugasanga hariho nk'imigoroba y'ababyeyi ugasanga mbega bashaka kugira ngo bigishe abagabo yuko niba umuntu ahohotewe niba umugabo adakwiye guhohotera umugore kandi niba hari n'umuntu uhohotewe akwiye kugira ngo akabaye inzego akwiye kugana
urakoze cyane Alex nawe kuri ibyo bitekerezo reka dufate Isaac hanyuma tugaruke ku mutumirwa wacu Isaac wirwe neza
mwiriwe cyane
uri hehe
ndi Bujumbura mu Burundi
ikibazo
ikibazo kijyanye n'ihohoterwa ry'agateka k'abakenyezi cyangwa abagore mu Kirundi ni ikibazo cy'inkoramutima cyane rero turabona ko hakwiye kubaho amategeko akingira bimwe by'umwihariko umukenyezi kugira ngo itunganywa ry'urugo rigende neza
urakoze cyane Isaac madame Mukagasangwa yaba David Alexi ndetse na Isaac dusorejeho uri mu gihugu cy'u Burundi wifuza ko hajyaho amategeko arengera umugore n'umukobwa benshi barasa nkaho bagaragaza ko hari intambwe zimaze guterwa kugira ngo amareta runaka akemure icyo kibazo gishingiye ku ihohoterwa rikorerwa abakore n'abakobwa ariko icyo kibazo kigakomeza kwigaragaza impamvu bikomeza kandi ayo mategeko n'izo initiative zitandukanye zagiye zishyirwaho biriho ni iyihe
urakoze Edi nanjye ndashimira by'umwihariko rwose imbaraga leta yacu abafatanyabikorwa abanyarwanda muri rusange gahunda zijyaho zahagurukiye kurwanya ihohoterwa bikorerwa mu muryango nk'uko ndetse insanganyamatsiko y'uyu mwaka ibivuga aho igira iti dufatanye twubake umuryango uzira ihohoterwa uri kumva bimwe ndetse abantu bibazaga bavuga se ni umugore ni umugabo ni oya icyo iyo tugeze ahangaha tureba ihohoterwa ndetse n'igihombo buriya abantu ntabwo bakunda kubigarukaho igihombo umuryango urimo ihohoterwa kiba mu muryango igihe umuryango urimo ihohoterwa aho usanga amakimbirane buriya niyo asubiza inyuma umuryango umuryango udasabanye umuryango udakorera hamwe umuryango udafite amahoro ntabwo ushobora gutera imbere niyo mwaba mufite iringana iki usanga bidashoboka navuga ngo rero nibyo koko bavuga gushima natwe twese turashima uruhare ariko tuvuga ngo reka dukomeze dushyiremo imbaraga guhindura buriya ntabwo ari ibintu biba umunsi umwe ni process kandi abantu bagomba kugiramo uruhare rungana ndetse ahangaha dushishikariza nyine n'imiryango umugabo n'umugore ndetse n'abana gufatanya kugira ngo bubake umuryango utekanye kandi ufite intego abantu bave mu burangare nicyo kizatuma hari ibigenda bijya ku murongo amategeko yabaho pezi yabaho ariko ntabwo amategeko yabuza ko abantu bakimbirana ahubwo abantu ubwabo bigishijwe bakamenya igihombo amakimbirane bateza bakareba imiryango yubatse neza ko ari itera imbere byihuse bakareba imiryango yubatse neza ko ari irimo abana biga neza bamara kwiga bagateza igihugu imbere ndetse n'imiryango yabo ikaba imeze neza buri muntu wese yamenya icyo gukora aha rero ni buri wese tunga urutoki kuri buri muntu ntabwo ari ku mugabo gusa si ku mugore gusa si n'abana ni ngombwa ko buri wese yumva inshingano mu kugira ngo umuryango umere neza ikiriho ni ukugaruka cyane cyane ngeyo ngeze aho ngaho mvuga ku mucyo ntuvuge ngo wabonye umugore wakuye kuri social media wahuye n'umugore kuri mu kabyiniro murataha mwubaka umuryango mubwire ko umuryango uzarama wagize gutya umwana akiri mutoya yatangiye gukora imibonano mpuzabitsina ku myaka mikeya uwo mwana azubaka umuryango urimo n'azakimbirana n'uwo bashakanye ntibyakunda hari ibintu byinshi sosiyete igomba kurebaho bigendewe rero ku bafite ababifite mu nshingano birasaba yuko buri wese abigira ibye akarebaho ayo makimbirane aba yaturutse hanyuma twese nk'abitamuye tugafata umwanya uhagije kugira ngo tuyarwanye kandi twiyubakire umuryango utekanye uzira amakimbirane uzira ihohoterwa
hanyuma ngo rero madamu Mukagasangwa wavuze ko mujya inama cyangwa se mutanga ubujyanama ku bakirushinga kugira ngo birinde guhura n'ibibazo by'ihohoterwa n'ibindi bishingiye kuri ibyo ngibyo umuntu yakwibaza ubujyanama ukurikije imibare y'abantu bati ngo ingo zisenyuka ntimwari mukwiye kujyamo bukora mbere y'uko izo ngo zubakwa
nibyo nababwiye ebyiri nibyo koko dukora ubujyanama mu bifuza gusinga ingo ariko uburyo tubikoramo ntabwo buhagije niyo mpamvu nababwiye ngo turimo guteganya kuba twashyiraho ikigo abantu bahuriramo usibye ko hari na porogaramu nziza ya leta ubundi bifuza gushinga ingo bazajya bamara amezi atandatu barimo kwigishwa barimo gutegurwa ariko na sosiyete sivile igomba kubishyiramo imbaraga twe twarabitangiye ariko ntabwo bihagije gutegura abifuza gushinga ingo urugamba bagiyeho kubaka urugo ni nk'urugamba nk'uko umuntu avuga ati ngiye gukora poroje runaka akitegura ibisabwa byose n'urugo niko byakabaye bigena niko tubyigisha ni mu bitabo twandika bigiye birimo hanyuma na nyuma y'uko bubaka ingo bakagira akompanyima bagakurikiranwa bakagira aho baza bagahugurwa niyo gahunda turimo gutegura ariko tunashishikariza nyine ababiteze amatwi abafatanyabikorwa igihe tuzaba twabanye abaterankunga niyo gahunda iriho ikindi kandi hari uburyo nanone tubona niburamuka bwagutse buzatanga umusaruro kuzutumu kubujanama na abu arigeje minesanga si mugore wenyine ugira inama abashakanye bombi dufite approche nziza yuko umugore agirwa inama n'umugore mugenzi we hanyuma abagabo nabo nkorana n'umugabo wanjye ariko hari n'abandi nawe agira inama abagabo bivuze iki akenshi iyo buriya abashakanye bagiranye amakimbirane cyangwa ibibazo usanga akenshi emotion cyangwa se ushobora gusanga umugabo keya yabuze mu rugo iwe iyo abonye undi mugore hanze ushobora kumuha keya tuvuge mu magambo yabyo itara ubujyanama gishobora kuba ibibazo niyo mpamvu rero usanga proshe yacu ni byiza yuko iyo umugabo n'umugore bafitanye ibibazo tubyinjiramo ariko umugabo agafasha umugabo mugenzi we hanyuma n'umugore agafasha umugore mugenzi we nubwo nyuma haza kubahuza ariko twakunze ari approche nziza ishobora kurinda yuko hashobora kuba itari ubujyanama kigiye gukemura ibibazo bindi ku ruhande.
Urakoze nawe. Reka twongere dufate abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika. Inosa Nduwimana wiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Mukanyoshi mu gisagara cya Bujumbura.
Ikibazo cyawe.
Ariko ikibazo hamwe n'intera n'uko ndabona niho kigwa nshiki abakenyezi ndabona barakwiye guhabwa nk'impanuro keshi keshi bagahabwa nk'impanuro uce nk'aho negereye murambona abaremesha kuya kubatanga nk'impanuro ingene bokwigenza ingene bokwifata mugabo byari kera mu mwaka uhete niho byari bikaze niho byari bikaze bakabahohotera ubu baca baraza naho ino barashyiraho amategeko ati umuntu azasubira kubahohotera ikiremwa muntu uko nuko yisunze amategeko kuva bumve ati ako kamo ubu nta muntu agihohotera nk'umukenyezi we cyangwa uwo bibakanye hama tukaca dusaba yuko nk'uwo bofata nawe nyine akagira ihohotera umukenyezi nk'uwo bibakanye bakamuca nk'amande kugira nawe bagere nk'ijambo nabo baserukirwe mu kibano kandi ibyo babyita n'ahandi hose bagiye barabyigisha bagaserukirwa bakabyitondera niho byaba byiza kandi niho byaba basaba hano mu kibano iki nicyo cyiyumviro n'ijambo cye nari mfise hamwe hawe.
Urakoze Inosando w'Imana mu Kanyosha mu gihugu cy'u Burundi ugira umunsi mwiza. Kuri telefoni dufite na Marcel wiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Uri hehe Marcel?
Ngewe mperereye Kigali mu Rwanda ariko ngiye kubaza ikibazo kuri ese mu ntabwo turi kubumva sinzi niba haba hari undi wakibajije ariko abaye yakibajije ubwo yaza kwihangana kandi tubiza Kigali nta turi kubumva kuri ese mu
ubwo hashobora kuba habaye akabazo tekinike ariko ikiganiro turongera tugishyire ku rubuga rwacu rwa interineti ubwo abifuza kugikurikira mu buryo burambuye mwagisanga kuri VOA radio yacu kadomo.com.
yego hanyuma ndashaka kubaza umutumirwa ikibazo giteye gutya buriya abantu benshi bahangayikishijwe n'umuryango ni byo koko ariko kandi ntawe utanga icyo adafite kandi umubyeyi araba atifitemo ikintu cyatuma nawe yubaka urugo ruzima ngo azatange umwana cyangwa azaha umwana uburere ahubwo usanga aho bicaye ku mashyiga umwana w'umuhungu usababwira ati ntukabe nka cyane ko nyina umukobwa naka umwana w'umudamu umubyeyi akabwira umwana w'umukobwa ati ntukabe nka casco ugasanga ibyo bikuze bityo noneho nabaza umutumirwa mu bukangurambaga bakora ese nta kuntu bashobora kuganira na mujetoke ije profe ni ministeri ifite umuryango mu nshingano bagategura integanyanyigisho ishobora kwigishwa mu mashuri yisumbuye ya masomo agahererwa hamwe abana b'abahungu n'ab'abakobwa bakazamuka bazi agaciro karemano k'umugore n'umugabo cyangwa se k'igitsina gabo n'igitsina gore ntabwo ejo hazaza twazagira umuryango muzima kuko bose baba bazamutse babyigira hamwe kuko impamvu uyu munsi turabona ingo ziri mu manegeka tukabona ingo zifite ibibazo ariko byose byinshi bishingiye ku busambo inda nini y'abagabo impamvu mbivuga nyo ni uko umuco karande wo guheza abagore warabakurikiranye ugasanga umugabo ntashaka guha mushikiye ugasanga umugabo ntashaka guha mushikiye kubera iki inda nini ngo umwana n'umuhungu umwana n'umuhungu ukibaza hataje n'ubushije bw'abagabo kuko ukandamiza mushiki wawe uri umugabo niko naho uzamushingira azamwohereza bazamukandamiza nta muntu ufite ubwenge n'umugabo yakabaye abona mushiki we asuzuguye. None nkaba nabaza umutumirwa niba ikintu cyo kunywa bategura integanyanyigisho no mu mashuri yisumbuye bakurakiramo isomo ryera umuryango abana bakava hasi muri kera nkomyi bakazamuka sentio babyiga n'abandi bacikiriza amashuri nibura ya myaka itatu ya mbere ya tronkome abamaze kugira itwasoromamo si ejo hazaza wenda twazagira umuryango muzima ihohoterwa ryo mu ngo rikagabanyuka kubera ko baba batangiye babyiga mu mashuri nk'uko biga imibare na siyanse niba bashaka umuryango muzima barebye uburyo hategurwa integanyanyigisho kugira ngo byazatanga umusaruro mu gihe kiri imbere muri za vision sentanti tukaba dufite umuryango uhamye kandi ushimishije.
Urakoze cyane Marcel. Madame Mukagasangwa ibyo avuze asaba Mije Profe nibaza ko kenshi na kenshi niyo politike ya Mije Profe kenshi ituruka mu bagore ubwabo. Uri mu nama y'igihugu y'abagore, ibyo avuga mu bitekerezaho?
Yego, murakoze cyane Edi kandi arakoze cyane Marcel. Afite igitekerezo cyiza ariko iyi programu cyangwa se iyi gahunda irahari. Ntabwo wenda navuga ngo ni imfashanyigisho nyirizina ukwayo, ariko ubu bukangurambaga no muri iyi minsi hari n'ibindi bihe tujya dutegura birakorwa. Icyo yagarukaho gikomeye ni uko avuga ati ku mashyiga hari ibihabera, mu ngo iwacu hari ibihabera. Niyo mpamvu mu bukangurambaga bwinshi bukorwa, waba ari inama y'igihugu y'abagore, yaba ari Mije Prof, yaba imiryango itegamiye kuri leta, ibi bigarukaho ku burere bwiza. Yemwe natwe tunabyandikaho mu bitabo twandika, yenda ntabwo nari nabona umwanya wo kubibabwiraho, ariko ni uko ibi bintu byitabwaho. Aho dukangurira ababyeyi kugira uburere bwiza bw'abana babo, nabuze n'akarere mbikomozaho ko igihe umugore n'umugabo bagiye gushinga urugo bagomba kubifata nka proje, bagomba kubikora nk'abakora plan strategique y'igihe kirekire, aho bategura bakagira n'uburyo bazarera abana babo. Aho iyo ugiranye n'ikibazo n'umugore wawe utaza gushyiramo ngo icyana cyawe kandi ari umwana mwabyaranye, aho ugiranye ikibazo n'umugabo wawe uje kuvuga ngo dore umwana wawe wamureze nabi, ibyo ni ibintu byagiye biho mu mico, ariko umuco ugomba gukosorwa. Navuga ngo rero izi programu zigiye zihari, bibaye na ngombwa ko abantu babijyaniraho bagategura imfashanyigisho irebana ubwabyo no kurera umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa ku buryo bungana. Ariko amategeko agiye anariho, iyo tuvuze uburinganire n'ubwuzuzanye, harimo iyo clause ivuga ko umwana w'umukobwa agomba kugira uburenganzira bungana n'ubw'umwana w'umuhungu. Ariko no kuvuga mu burere bw'abana, mu muco, mu myifatire, mu migirire, twebwe turimo no gutegura gahunda yo kugira uburyo niba tuvuze igenda kurwanya inda ziterwa abangavu, ntibivuge abagore gusa, ntibivuge abakobwa gusa, ahubwo n'abahungu afate umwana w'umukobwa nk'aho ari mushiki we, nk'uko yifuriza icyiza mushiki we yifurize icyiza na mugenzi we, bityo ntabwo wa mukobwa yaterwa inda kimwe n'umugabo. Nanone nk'uko yifuza ko umukobwa we nawamutera inda nawe yifate yikomeze ku buryo atagombye kuvuga ngo nacitse njya gutera umwana w'umukobwa inda. Izo rero ni porogaramu turimo gutegura nkase nka NGO, nka porogaramu zizi tubona zizagira contribution mu gihugu cyacu, ariko n'izindi nzego kuko tuba twambaye amakoti arenze rimwe. Tugomba kugenda dukora ubuvugizi byose tukashaka ukuntu kugira nyine umuryango utekanye uzira ihohoterwa. Bizakorwa ryari? Mwebweho muba za Amerika, Ibirayi biba byoroshye, ntabwo bikibaho kwa kundi ngo hari imirimo y'umukobwa n'imirimo y'umuhungu. Nasi iyo gahunda, iyo porogaramu turashaka kuyivensinga ku buryo umwana w'umuhungu azi ko atazategereza umwana w'umukobwa kugira ngo akore ibi, kuko nagira amahirwe akagera hanze y'igihugu azamenya ko ari buri bwirwarize cyangwa azagira uruhare rungana n'urwa mugenzi we. Ibyo rero turimo kubikoraho umunsi ku wundi. Ubukangurambaga burakorwa kenshi mu nzego zose abo bireba, ariko noneho byagombye kureba buri wese. ariko dukangura ababyeyi bafate abana ku buryo bungana.
Urakoze urakoze cyane Madam Consule Mukagasangwa. Reka mfata abakunzi b'ijwi rya Amerika bandi babiri mbere yuko dusoza ikiganiro, dore ko dusigaje iminota 10 gusa. Masabo Jean Claude wirwe neza. Uri hehe?
Utuvugambi Burundi Gitega.
Ikibazo cya
Gitega
ikibazo
ubuga ni komune gieta.
Ikibazo cyawe, ikibazo ufise?
Ikibazo ufise ni cyerekeye ko madama cyavuga wo mu madama avuye ku murongo ngene abana babakobwa n'abakobwa n'abahungu bungana ku byerekeye nko gutorana cyane nko gutorana ndetse nko mu matungo y'ababyeyi iyo ababyeyi basezeye. Njye mbona icyo kintu mfata nga mu Burundi wacu mbona ari ikintu cyofata inzira ndende kugira ngo kije mu ngiro.
Gutorana ku banyarwanda ni ukuzungura imitungo y'ababyeyi.
Ni kuzungura yegome cyane, kuzungura imitungo ariko burya biri mu bituma n'ingo nyinshi zibura amahoro nibyo gutorana nyine.
Urakoze cyane. Ubwo ndasaba umutumirwa wacu nawe agira icyo abivugaho. Urakoze. Reka dufate na Nestor wirwe. Nestor wirwe, uri hehe? Ikibazo cyawe
uyu munsi wavuze ngo abakobwa n'abahungu banganye mu gutorana kumbure ibintu biba bya ari by'ababyeyi babo. Nsambate umutumire ni mbega aho baba bagiye gushaka abagabo. Uranyumva?
Ndakumva.
Naho baba bagiye gushaka abagabo, iyo mitungo baba bagiyemwo mu ngo zabo kuza amategeko abashingira akaba bahaye ingo byoca bibirya abanje boca bisangira nabo bapfukanye. Ntiwumva ko ahubwo ho guhohotera abakobwa aho bariko arahohoterwa abahungu?
Hanyuma se mu gihe atagiye se muri uwo muryango akaguma mu rugo bitabaye ngombwa ko arongorwa cyangwa se ababyeyi bakitaba Imana ataranashaka, byagenda gute?
Urakoze cyane. Ni ukuvuga aca yicara mu rugo hanyuma akaba yakije ababyeyi bamusigiye mugabo yagiye ku mugabo umutungo abawusangiye yagiye abajya kurondera uwundi.
Urakoze cyane Nestor Nyandwi. Madame Consolé Mukagasangwa wavuze ko wambaye amakoti menshi. Muri ayo makoti menshi wambaye harimo n'ikoti ry'uko urimo kwiyamamariza kuzahagararira u Rwanda mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Bimwe mu bibazo uzahura nabyo ni ibi bituruka mu bihugu bitandukanye, wenda bitari ku ntera imwe mu bijyanye n'amategeko ajyanye no kurengera umugore n'abana, aho wumva ko nko mu gihugu cy'u Burundi hari ikibazo cy'izungura n'ibindi. Mu migambi yawe urimo kwiyamamariza uwo mwanya, ibi biri mu byo ushyira imbere?
Ego, murakoze. Ebyi ni ikibazo cyiza. Nibyo koko Masabo na Neta ibibazo bafite byo kuzungura twebwe byarafashe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, biri mu itegeko birasobanutse. Nabwo abantu basibisa bazi yuko abana b'abakobwa banganya uburenganzira ku mutungo ndetse n'aho bakomoka, kubera yuko ashobora gushaka ejo bikamunanira, aba agomba kugira uburyo azirwanaho cyangwa se niyo bitamunanira umutungo we ukamufasha nyine mu kwifasha mu muryango we. Nibyo mu kwiyamamaza ibi nabishyize mu ntego zanjye, gukora ubuvugizi no kugira ngo abagore cyangwa se igitsina gore bagire uburenganzira ku mutungo. Nibyo rero ni ukuzakora ubuvugizi kandi ngatekereza yuko
ubwo byatworoheye mu Rwanda bikaba byarashobotse. Nekereza ko rero niyo mpamvu ibihugu babyishyize hamwe tuzaharanira kandi tuzagerageza gukora kugira ngo waba n'ibyo bibazo bindi amakimbirane kuzungura kugira imitungo mu miryango baba bavukamo bigarukweho ndetse kandi nabo bagire umutekano cyangwa se barushaho kugira uruhare mu kubaka umuryango wabo kandi rungana n'urw'abasaza babo. Ntabwo ari ibyo gusa rero, ni byinshi. Ndetse umugore agomba kugira uruhare muri gahunda zose, ahantu kubungabunga ibidukikije, gutunga kamere, kuwukoresha neza, ariho biduha kugira ikirere nyine kizatwara umusaruro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Harimo gahunda nyinshi twateguye tuzafasha mu gihe tuzaba twagize uburenganzira cyangwa se twagize amahirwe yo guhagarara nyine igihugu cyacu, ariko tunanebereza iby'abandi kuko nyine ari muri Afurika abari abamambre. Ntabwo twabyibagiwe rero tuzakora iyo ngaho kugira ngo umuturage uwo ari we wese, yaba umugore cyangwa umugabo, buba ku muryango ushoboye kandi utekanye uzira ihohoterwa.
Urakoze cyane. Mu masegonda make reka mfate ngenze ndore wiriwe neza.
Amakuru
uri he?
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi.
Ikibazo cyawe masegonda make cyane.
Ndashimira umuturirwa mbere na mbere kuko kutubwira byinshi byiza byo tuba tudasobanuye, kandi rwose ni ukubashimira kandi namwe nkabashimira. Ariko mu Rwanda dufite amategeko arengero umwari n'umutegarugori, kandi koko dufite n'ibihano bikakaye, kugasanga noneho ibyaha byo guhohotera abana n'abagore ugasanga biriyongeye. Icyo mbona cyakorwa njyewe uko mbibona ni uko hakorwa kwigisha umuntu kurusha guhana, kuko usanga bashyira imbere guhana ariko bibereye mu bana. Umuntu mwana akiri muto agatozwa kubaha mugenzi we, numva ariwe byashyirwa imbere kurusha guhana kurushaho gushyiraho amategeko, kuko amategeko arahari. Ugasanga nk'umwana uhohotewe uwo muhohotewe amukata imyaka 25 cyangwa se bitewe n'ingaruka n'ingorane yahuye nazo n'indwara yahuye nazo yarenze nabo amukate na burundu. Ugasanga igihano cyawe ugasanga biracyakorwa. Igihe cyo mbona cyakorwa rero ni uko n'ubundi bahera mu bana bigisha, icya mbere bashyira imbere ni ukwigisha, niko mbibona njyewe.
Urakoze cyane ngenze ndore mu Rwanda. Madama Mukagasango ha mukanya gato cyane turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro, kandi nagushimira ko watuboneye akanya. Ni byinshi twakabaye tuganira ariko umwanya utubanye mutoya. Kuri ibyo asorejeho unavuga mu magambo make kubijyanye n'ibyo mwigisha ubukangurambaga cyangwa se ubuvugizi mukora mu bijyanye n'umuco w'amahoro mu bana kugira ngo bazamuke bakire imbere amahoro mu masegonda make cyane.
Murakoze cyane Edi. Ngenze ndore atanga igitekerezo cyiza cyatumye umuntu afata ikaramu akandika. Nk'uko nababwiye, tumaze kwandika ibitabo byinshi. Icya mbere twanditse kiravuga ngo kubaka intambwe zo kubaka urugo rw'amahoro. Harimo ibyiciro byose rero, kubashakanye, ku batarashakana, ku rubyiruko, ku bana, ku bibana. Ibyo byose birimo kugira ngo umuntu yubake umuryango ushoboye kandi utekanye uzira amakimbirane. Twubatse kandi ku kivuga ku nda z'abangavu, harimo uruhare rw'umwana uko agomba kuba yitwaye, uruhare rw'umubyeyi uko agomba gufata umwana we mu burere, harimo sosiyete icyo isabwa, icyo nacyo kirimo, icyo umwana yakura azi kandi yakirinda. Hari icyo kwirinda urubyiruko, kwirinda ibiyobyabwenge, urubyiruko rwagiye mu biyobyabwenge, ubuzima burapfa ugasanga ni ikibazo. Harimo kandi intambwe nyinshi. Ni ukuvuga ngo kandi turakiga duhora tureba, tunonosora, dukora ubushakashatsi kugira ngo turusheho kureba igikwiye. Turimo guteganya gushyira abasosiyologi cyangwa n'abasosiyologi mu mashuri, kuko byaragaragaye ko abana bagira ibibazo byinshi. Ugasanga umwana ashobora kuba ubona ari umuswa ariko utazi impamvu ari umuswa, yavuye iwabo ameze ate, yahuye n'ibibazo bimeze gute. Iyo nayo ni porogaramu turamuka tuboneye
ubushobozi tuzakoraho ugasanga abo bantu rero barakeneye kumenya neza ibibazo umwana no kugira ngo azamuke neza ni naho hazinjira uko gutegura umwana.
Urakoze cyane.
Dukorera programu nyinshi igenda tuzasubira tuzongera
tugushake Madame Consolem Kagasangwa umwanya utubanye muto cyane ariko nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya wahaye ijwi rya Amerika kugira ngo tugane.
Murakoze cyane Edi.
Nshimire namwe bakunzi b'ijwi rya Amerika mwakurikiye iki kiganiro mugatanga n'ibitekerezo. Nshimire Engineer Cornelius wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wamfashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya